Fresh out from NigerRemix.com.
Ayasebenza bayakhala bantwana kanti wenze njani na windoda njani na hamba uyosebenza.
Whoa, whoa, whoa.
Fresh Out from NigerRemix.com.